Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Talatare sappo e tetti lewru mars janna yamde sokkido studio tamani miden tawa e lemezo de la presse do bomo ko do jottino no do kabaruji du yumor waygal kanko Mamadi Keita wonto buggi jamdo to sekira bon competitivité basiji ngaddi hakkunde haabe kanye fulbe lilamo korobe kollectivité fandi fu yimbe la sappon ka keddikili hen kaaki purdi du bonna ton lamo holliti wi do wembi do nyalawmo hande o sanne hono kabaro o wori le lamo koro kenen kanko ministre communido yalla bibbe malifa nar damal goto deltere damal gotal kanye ministre communido kabaro de nago le leedi meedi de be jide yimbe le koro gobbe do bomako do ko no dertedo diboli kerol hakkunde malli e dum won leedi senegal de holli tamer suka be gombe tobe be ngadi ton majere mabbe tacci datol gongol tongol be kolliti metti mabbe on no kuran ngay be gonde tadirle o do nokko secretaire on no sembe kabaruji de min jogini on do bete an leedi bismillah modon e hedade holliti dir fulbe kanye haabe gombe li lamu koro holli tamede aljumaare jabbe non de be puddi mem dirtol fa hande iblisaji di dubu bay hakkunde mabbe be kolliti de fandi fu yimbe la sappo keddikili hen kaaki kurdi du bonale o don nokko wattu jono jamardan wonde wadde do hin imma daraj fa be oto yalla hono iblisaji kan lilirade hakkunde dido jallini didi keddu koddude ko yaata dum wono garnuuji hitane hikande o fa hande fa kentire dan fam kede kanko Ousmane Diko ko faccini nen do hen
fuyo nyande aljumaare jabbe de fuddiri de gure didi saber dara e jankabu kaptuno e wi sede hewbe ka yo fulbe puddi basi o yometagol non nebali don son kobe haabe cumi wuro madugu takite yontere jabbinde de ko heba nande jatika korce teme nay ji al fulbe haabe nabidun di basiji ngadi ko buri sapon maydo cuudi cumama fay ngureji du latike jumdi fa basi o daja prefet koronon wadi kenyi batu akude leni didi fa warde e lami beton e micindi leuru jeun jappendu les cercle koro o basi akunu fulbe haabe wadina ko buri chapan tato e tato maydo e ko buri sappon barmobe le wuro duna
la mo holli tiwid nyalom hande no dido basi je ngori hakkune jallini didi dum wembi dum sanne kenen ministre communido kabaru fabi mali fu dewrita kanye ministre communido deena golle leedi meden di be jide yimbe le koro gombe le dum woni gallure pamokonde pelle dum woni tabital pula ko kanye jinne dogo ko nande mudden fu jam le odo botu goto wattu jono kanko ministre dum woni dirtedo mohammed el muktaro wadi no dango fewde e jallini didi o wi hono hedja mabbe gombe do pamoko do tinno ngatta le hen koyde mudde sabde darne mudde ana mawni sanne o do golle fa kebe famtar fa ande kede ko mustifi do hen do focci tango Ousmane Diko
dere sorti sa yimbe jeabe cercle doansa kanye e cercle koro fa warde bale mo en andini ana gondi e ciadere bankal denagu batte satti be dina be kana be kebene jogalaji dum wadde ne jeabe to mobe dade di masibaji imane yalla ana ciela dabareji mu ana kewi e di banga solde tengal denagu mine yo ministere de rentinal biden kolidu kaldal dum wadi semaine noddi be inde andite en fakore e batu o yalla le kaldal e dabareji finata waji meden dole ana wayi hebenede banga mudu sabe ila al ajal yimbe gondi le gotu mbaku layi lobbidu ana kani hebede do majju
sekrab so ngabidu be malame ande ngalo do bayni tirtur mi juju modon no noddi min do dido numeroji didi kala ko jiddol chapande jeddi joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jeddi joy chapande jitte nay sappo didi hollitinde wiide dum won nokko no dirtedo boni kenya be mbi arme mali o memindiri to yimbe le sikita wiide ana gonde jihadin kobbe wakkati dum won sappo e joy yamde nokko no dirtedo nokara idum le lamu boni cercle duansa wala fugal kadra anda do no yimbe no foti keddi le hen solan do jabi dum min garam wirfita do dido kabaruji yimbe le bandana ka fu ko goni kanyen chakki lana wota nokko no dirtedo kwa kur le reseau mobto yimbe le sappo e joy gonno le kado lana sappo be fu yo worbe be golle santie mob no dirtato holita wer be jade yimbe la sappo be furo be le dum won hono joyo gonnobe le hembe kabe joppiti dum yen sukabe jokkolbe gombe nokku no dirtedo diboli kerol hakkunde malikani e senegal holita mi wiede be ngadi ton majere mabbe kenya be kolliti metti mabbe on ko kurangay di tajat ton wakkati furko le majjo ko be ngadi majere de ko yama hon batti gondi ton di furdube tacci dum be kolliti wiide kuransa ewi wakkati dum noga e tati yande warat ton so bami fadi di yande yottiki du kuran o dum taccete ton kede mo kanko no dirtedo amara dan faga o yo kanko goto e gonnodo le majjande ko musifi do hen do fotti tango Ousmane Diko
courant yude 8h jemma yaade 1h betay wonno ka ana fotti lewru hande ila fetcher lewru janvier courant tadjan ila 10h jemma men kuliti mairie di boli commissaire o e lamibe politique fu joni won labi tati nanay fay rawani de kanankale ndi warno den miden gonduno ele dechaele kame imaki joni do gonden do hedabe kay en goni commandant general mairie anaga horejo courant région o e sous préfet ambidedi fu anaga men jidi le mairie o ka kawral wadali iga do hakkunde amen joni o lawangul ana heddi e falede men joppali mobilisation gada yawara
be kuliti wid lamo wi waran wadde do hen imma daraji ƴawelo hono hani jaɓɓirade yimɓe le ɓe tiɗan laaji wayde ñamde fa hara woni e muɗum batu balɗe joyi fuɗɗi ile keñe ɗo Bamako ɗo faɓe ƴewa nokkule fo ɓurɗe tampude yalla faaba mumen waɗa fewde e ɗeɗo nokkule yimɓe le ɓe iwri le réseau ngaji ɗi faɓe gondi e wadde batu mabɓe ɗo Bamako ɗo lanniɓe oɗo batu yo fedde humnide kabaru ñame fa hare le leydi meɗen ndi keɗemo kanko noddirte Oumar Ibrahim Touré kanko humini ɗiɗo golleji komo sifi do hen do faccitago Ousmane Diko
la production agricole
keɓal ɓiɓɓe jalo yambi kapale leydi ndi porali ni keɓal muɗum sabede fu hawri hikka ko heewi hettali minen yo paare ɗe keɓali min gattanta hakkillo e keɓali feewi keɓude seeɗa kañum e keɓude fa heewi fawarde e andande ko yimɓe kasidini banggal guure heɓande ko famana ko jogola minen miɗen jogi dabareji muɗum kewɗi famennoto yimɓe yo yoro balɗe noga e jetti gaɗi lendungu o on dulla kutte muɗum hikka so on ƴeewi maayo ngo tan oɗon mbawi faltirdego koyɗe ana holla tan ndiyam regaki hikka tiɗlalaji ɗi e wonde ka hakkillaji amen ana jooɗi miɗen jogi ɗu dabare notade nomen notortoɗi leydi men ndi
ɗo tunelel ɗen juppete Bamako ɗo commune nayoɓo dene noddirteɗe lafiya bugoɓe kollitiwir sa ƴeewi hannden tulel ɗe aɗa gondi e mawnud toon sanne faɓe noddiri nokku o dumo Kilimadiaro ɓe kollitiwir sa ƴeewi oɗon nokku toon tunele commune nayoɓo o fo yuppete ka wattu joni honno ɗiɗo tuneje kani ɓantirede toon fa hannde ɗum heɓanaka jogal fedde o zone kañum hanno humanade ɗiɗo golleji yimɓele mairie gomɓe tonɓe ɓe kollitiwir ɓen donkidi ɗiɗo golleji no worrino le ko warata ko ɓe mbi ɓe garan ɓe jeltini ley hen ɗati faɓe ƴeyalono ɓe kani heɓinirɗiɗo tiɗallaji jogala kanko noddirte Amadou Aya o yomo goto e gollowo ɗon le suudu mairie wondu toon du kanko yettinta ɗiɗo kabaruji muɗum en du komo sifi do hen do faccitago Ousmane Diko
sababuji ɗiɗi gaddata ɗum arande ni a taykitike nokku o ana wondi e maheɗe ko heewi e nokku oɗo ana wondi hen fa laato nokku keesaɗo ɗiɗelɓe muɗum nokku o yo tundele commune nayɓe o fo juppete dow muɗum fay ɗi sebeni koro ɗi yo ga garata so juppe o zone otto hono ñalawma fuu gollirta no wirani fedde heɓorana nde filiɓe nokku o fuɗu golliditte nden fedde yo ɗem ƴinde laamu o tan wawi so tunidi ana wondi e daɗɗe bawɗe yo ozone waddi e laamu kañum e maire Bamako sarti kawral adude tundel ɗe yo kañum wadani dow sarti hono timmoɗe golle nokku o ɗu yo gollirde nde kañum e laamu o tan andani ɗum
européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
grab den gonne les réseaux ngati meden di en pukirando kidal do kanko lamido golleji DDR yalla gube de fantete kabordo muude en fataake nokku goto dokke golleji o holli tan wiyede o haani yottaade to kidal to ko woni faana muudo zabi studio Ould Mohamed famo yida e yimbe le lamu ko be gobbe tombe kanye hala nane fa yottino fa yottoy gede tinnide kaldale kawral ngal leedi meden di o fammina bawno kabaruuji do no golleji DDR di ngorti sey luto en gardan fa do kaydo federo belde no dutta musalak sonin ke holli tangirbe joddini to fedde mabbe wattu jono ko yata yimbele temdre e nogo yon kani en gonli o do botube fuddu yobe robele non wattu jono be joddini to fedde mabbe hande hun tande robele wonbe tobe hore be kollitiwde bureau o yimbele sappo e go on gonli hen dum hani jukkiter to ko yata dum won anka hitan non be kollitiri wide so bureau o heedintine ton kasam se buru de garantimi ngiren fa do ku tiala do ko yata yimbele wattnabe temdre kanya gollobe le meri ngaji goddi ton be kanya gondi e famminede wattu joni hono kabaru golleji mairie ngay ɗi gondi toon lanniɓe oɗo golle yo fedde nde noddirte miyan kala kafo oɗo gollen hani jukkite to le balɗe nayyi sikiraɓe sembe kabaruji ɗimin jogui on ɗo bete hannden ɗi iɗini hollitinde wiide ila aljumaɗe ƴaɓɓinonde basiji ɗi pinti toon kasan hakkude fulɓe kañe ɗum woni haaɓe leyi nokku noddirteɗo kooro fanɗi fo yimɓele sappon ka keddiki ley hen kaaki kewɗi du bonna toon laamu o hollitiwi ñalawma hande dum wembi dum sanne kenyen batu ministre en wadi le nokko be noddi dum woni yimbeele jalle ni gondi le o do nokko jodi be do bomako do fa jeelon dido tidalaji kan hebi reede ton jogala dum nokko no dirte do dibuli sukabe jokol wonbe ton be koliti metti mabbe hono kabar ko kuranga di tattite ton wakkati fu holita wedda tol hakkune mali e senegal gol dum be do sukabe jokol be tacci gol do ton ki wonno no sembe kabaruji dimi jogino do bete andi difande kedde hedade honno andir don no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.